kukotelera mu mutima bw'olowooza ku nsi bw'obulamu bwate bulinga bwe wabubala emirimu gyekyanze amakate gajjudde abaana be wazaala bakwabuliddwa otangaala lina essuubi linaalinda bangi byali byabakwata kubisamu okubera oko kulinga kutakugasa gemasima wekoye tomanyina chusake azikize kwata mumutima buli wobera nina suvi linalinda bangi byali byabakwata nebagumera nga batobo obulamu bwabalamira nyonyiza fuko obugali bwabwerero lina essuubi linaalinda bangi byali byabakwata nebagumera nga batobo obulamu bwabalamira nyonyiza fuko obugali bwabwerero
gamba kwanye bikulumane wezinga
amazika goga bakupira bulirokoba ndi gamba ku Yesu atereka kumoyo buyini kobo baba mwagalane bewayo
obigamba kwanye bikulumane wezinga
amazika goga bakupira bulirokoba ndi gamba ku Yesu atereka kumoyo buyini
Bukali bwa bwere.